Donda bamu kwa baka ba parliament ya bachala bawabude government ya kuna yongere nsimbi mbiobulamu bya Uganda abantu waleme kudukira marwali la gobwa nanyini jebafunile vizibu omusasi wa Fedungu Davis Jowero abadde ongo kutuwa kunkumula
abamu kwa baka mu kibiina cha NUP baagala government ya yongere nsimbi mu kitongole ky'ebyobulamu n'okutereza ebyebambi eggwanga nti kino kye kivirako abantu abamu okwagala okugenda mu malwaliro agobwa nannyini gye bafunira n'ebizibu kiddidde omubaka we Kalangala Helen Nakimuli olunaku olweggulo okufiira mu ddwaliro ery'obwannannyini nga ye abadde agamba nti agenze kufuna bujjanjabi butonotono kyokka abaka bano bagamba nti oba oliawo singa ebyobulamu bya Uganda mu malwaliro aga gavumenti walina abakugu abasingako byabadde byeyagaza omubaka ono teyandisaze okugenda mu ddwaliro ya bwannannyini Christine Kaya Nakimwero nga ye mubaka w'ekiboga mu kwogerako ne CBS agambye nti ng'amaze okulaba nti mubaka munnaabwe ate ow'ensonga yabavudde ku maaso ku bintu by'okusaagirira
byabadde mu malwaliro ago tunaagavaamu aga private tunaakola tutya so ebyokwebuuza ku kyabaddewo ku Nakimuli ebibuuzo bingi tewali ansa kubanga mu kasenge yabaddemu n'abasawo n'ab'enganda oba n'abaamulabyeko ng'avudde mu theatre bamulinda ddenguru tebasobola kumanya kiba kyabadde mu kisenge n'olw'ensonga eyo twesabire naye ng'ebibuuzo biyitirivu bye twetaaga okuddamu naddala mu health sector
mu ngeri y'emu n'omubaka omulonde owa district y'e Mukono Sheira Amaniyo Draville naye agamba nti kyenyamiza okulaba nti gavumenti ensimbi esobola mu buwumbi ebikumi ebina yaziwadde ababaka ba NRM bwe yabadde ekyankwanzi ng'akasimo kyokka nti ate ebyobulamu by'eggwanga mu mbalirira essente zikyalimu ntono ddala
genda kusinika ku nsonga ezimu ezaali ziri mu bannayuganda tuzze twogera ku nsonga z'ebyobulamu the state of our health sector mbi nyo ne bw'olaba bajeti kati bajeti esinga okubeera ne support nyingi wa finance nyingi si ya byabulamu ate nga buli lunaku abantu bafa tuba tusaba kintu kimu abasawo babasasule bulungi eddagala libeere mu ddwaliro
kwa CBS FM Dungu Davis mu Kampala.